Sadly, I can confirm that the number of people that have died is now 17. We do believe that that number
Stuart Candy wa sarkaal sare oo booliska ka tirsan waxa uu sheegay in dadka ku dhintay dabkii xoogganaa ee ka dhacay dhismaha Grenfell Tower ee galbeedka London aroornimadii arbacada ay gaarayso 17 qof isla markaana ay tiradu intaas ka badan karto goorsii horeysay oo maanta ahna waxa madaxa degdegiska Danny Carton ay sheegtay inay jiraan tiro badan oo dad ah oo aan la garanayn oo dhismahaasi weli ku dhex jira iyadoo aan wax rajaa laga qabin in dadkaasi nolol loogu tago waaxda caafimaadka ee NHS ayaa sheegtay in 73 qof weli lagu daweynayo cisbitaalada 17 qof oo ka mid ah dadkaasi dhaawaca ahna xaaladoodu ay halis tahay dhacdadan ayaa dhalisay su'aalo badan oo la xiriira qalabka loo adeegsaday dhismahan aadka u dheer ee 24 dabaq ka kooban waxa dhaliyay dabkan ayaa laysweydiinayaa sababta keentay iyo sida xawliga ah ee dabkani ugu faafay dhammaanba dhismaha oo ka koobnaa 120 guri dhismahan oo la dhisay sannadii 1947-kii waxaa ku noolaa dad gaaraya 400 ilaa 600 oo qof ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo booqatay goobta ayaa ballan qaaday in baaritaano dhab ah lagu samayn doono dhacdadan iyadoo dadkii goob joogayaasha ahaana ay sheegeen in muddo saacad gudaheeda uu dabku ku faafay dhammaan dhismaha ra-iisul wasaaruhu waxa ay sheegtay in la baari doono wixii sababay dabkan isla markaana cashar laga baran doono
What we need to do is to ensure that this terrible tragedy is properly investigated. That's why I'm ordering...
Waxa aanu u baahanahay ayaa ah inaanu hubinno in musiibadan si dhab ah loo baaro. Waa sababta aan ugu saaray guddi gaar ah si aanu u ogaanno waxa dhacay. Waxaanu ogaan doonaa wixii dhacay iyo sababta ay u dhaceen. Dadku waxa ay xaq u leeyihiin inay helaan jawaab. Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn oo isna booqday goobta ayaa sheegay in loo baahan yahay in xaqiiqda la ogaado lana ogaan doono.
The fire is not supposed to spread from one flat to another. It's supposed to...
Ma ahayn in dabku uu ku faafo dabaqyada oo dhan. Waxay ahayd in uu xakamaysnaado, laakiin ma noqon. Wuu faafay, waxaana uu ku faafay dhinaca kore, waxaana uu sidoo kale ku faafay bannaanka. Dadka degan dhismaha ayaa horay u gudbiyay dacwada la xiriira walwalka ay ka qabaan badqabka dhismahan iyadoo in badan oo ka mid a dadkii ka badbaaday dabkaasina ay sheegeen inaysan xataa maqal dhawaqa qalabka dabsheegaha ah ee dhismaha sidoo kalena waxaa dadku ay sheegeen in loo sheegay inaysan ka soo bixi karin guryahooda xilli uu dabku socday dadka ku guryo beelay dabkan ayaa qaarkood lagu soo dhaweeyey masaajidda iyo xarumo kale oo ku yaalla deegaanka iyadoo dadweynaha London ay dadaal xooggan ku bixinayaan sidii dadka loo caawin lahaa waxaana ay u gargaarayaan dhammaan qoysaska dhibaataysan iyaga oo ku caawinaya dhar, raashin iyo deegaanna ay ku sii noolaan karaan dawladda hoose ee London ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 44 qoys oo keliya loo fidiyey gurmo degdeg ah iyadoo la dajiyey deegaanna ku meel gaar ah Ridwaan Xaaji Cabdi Wali VOA London